lamido chapantata tatabo mo arewa kanyo woni ko mella sappo tet lewul avril ko jabbi dum o woni Alhaji Amadou Sabo lon to wayna du konda lamido mbete Alhaji Amadou Gawo kanko Alhaji Amadou Sabo lamido kesmo arewa o enda ni o mo halnen do endan tariki arewa
sude arawa asuli
wuddu mawribe ciwana lady borno mama mabbe ko warder cekanta raje den sey tawi bawra e sarawnia den dewgal nati ceka makko sebe o tawi en den rabbinol halani to mawribe ciwini handen ni wadan duubi keme joy e ko deki mindu woni lamido worange e tatabo mellado sarkin arewa lamu amin guuni bale nay kawtibo no wodi himbe bozari no wodi himbe lettugare no wodi be gebe no wodi du ciube e bila bale nay de fu he neddo goto ciwi dun layuni wadi handen be gadi gebe gebe be lati gebena
jigida suin sarauta arewa
dar lamu arewa o arewbe ne no godi nokkumu enna
akwai kore
no wodi garewbe be sembe mu enno tawadar ko dikikan du lamu gu handen der mabbe no wodi sarawnia ano lami do rewbe no wodi du magajia ano kokkado jodo jonde inna lami do
waki non uwa sari
ko dun woni sembe rewbe elei fi lamu arewa
sarawnia de tana kula duka
sarawnia hanu lami do rewbe o kan hawjuto huune fu ko yewata filla rewbe do der leedi arewa magajia odu kan watta jodo do jonde inna lami do e himbe leedi din kanko du huune fu ko yewata burna himbe arewa kanko hakkilto he majju lami do e hore mum o mo hollita dum himbe du no tokkira har makko keba lawol he lami do on den gada goddum der leedi
to janta in ya sahi sarki gabaa
noy jonde mabbe kambe rewbe kanan kobbe wontiri e rewbe horibe wombe der wuro
to ina gani ne kun sha
to mido mila ko yidum woyi hollude der tele kulle de be gadi na do be ardi gadul mu an wuwa lamna wuroji na waddande himbe ballagaji minen he ko e amin rewbe be no boowi waddande min balla sanne fa hana sedda gam ir ballaka henno fu haja illa be kala nama to ka hebake denne sani yettore Allah
ya kai kusam
himbe tawabe der hawju lamu ben gadan woronje e kodiki no wodi mai fada no wodi waziri e wobbe kade
da sauron su